COP21 sigile joɗɗinaɗo caka leyɗe duniyaru gan duwamude ladde e jaaye e gan duruydidde saɗormaji ɗi wonƴitagol bakaji gonno gaddane himɓe nder hawrine mum ko waɗa hitande duuɓi 2015. Ɗum waɗi sigile wurnitidde guese e ladde batuɗe ko watta millioji hemre nder leyɗe Afrique. Leydi Niger kandu nder sigile mum oduni fa hannden guese e laddeji muɗum batuɗi ko watta millioji 3 e ko deki anni wurnitidde to hitande duuɓi 2013 waɗa. Ñañuɓe sanne nder duro godu kan en gonano gollidi. Colonel Assoumane Garba Moussarousi kawjiɗo filla hawji moƴƴina ladde e jaahe.
Ɗo enɗan Niger miɗen mbawi wiide dabareji ɓurɗi gollirede hemu woni e wasude gorsuwol to ndiyam darto huɗo fuɗa lemun awol leɗɗe fonditaɗe wadde koogol ko jaɓɓoto ceene ɗe durwi diggol e leɗɗe puɗoje tetude nokku yaasi e ley ndiyam fuu.
Gomnati leydi Niger nder sigila duro godu ni fa hannden pelle daraniɗe hakke ɓiɓɓe leydi ka en gonno ballira ko watta ko e himɓe pirtake. Isa Garba mo ɓorgal pelle sukaɓe ummatore leydi Niger tawaɓe nder duruydidde saɗormaji ɗi wonƴitagol bakaji gonno gaddana himɓe.
Miɗen ekkintina remoɓe fuudu sukaɓe ummatore awugol leɗɗe hinnade ɗe kamɓe demal ko watte nder hisabu e fa hande ekkintinde rewɓe wadde pimpinere gam tokkitade awol leɗɗe.
Nder eto sarusi ɗo mo ladde e jaaye dow golle gaɗaɗe nder duro go en ɗen hitande duuɓi 2000 e laso ko watta guese e laddeji hectare uji 1500 ka en burnita ɗo e nder leydi Niger. Colonel Assoumane Garba.
Nder duuɓi 2000 e nogayi 1968 heɓa dow hemre moƴƴintinol gollal leydi. Woɗi gollal ngal do waɗi ko fonditi. Ɗum waɗi leydi ndin ummitake waɗi sembe demal ɓeydiriyake eso ɓiɓɓe leydi keɓina fakka majjum kamɓe genal ko fuɗi.
Yo ware kiloji 10 e ko doki hedde gorgal huɓere ñamede en ɗen ni remoɓe mum kolli nafakkaji tawaɗi nder sigila o nani ceeda ko woɓɓe maɓɓe.
Miɗen ɗon keɓa nafakka majjum ya gam seni min ummini leydi ndin e wattude awatirdi min keɓan ñamdu. Ɗo enɗan nde muno goruwol noon komin golliɗo illa min gaɗiɗu noon yettore Allah.
Ko watta golle sigila o ni yaare yeeso gomnati leydi Niger tefan walliroɓe nangana ɗum ɗum wawa duruydidde tenere o.
Ayaru leydi Niger.